Ake ake siphinde simbonge futhi uNkulunkulu ngaleli thuba sipha lona nakunelintambama.
We want to thank the Lord for this opportunity he gives us this afternoon.
Siyanimukela nonke basha endaweni zonke lapho nethamele khona lezi inkonzo abanye bakhona la eNingizimu Afrika abanye basemazweni angaphandle umhlaba wonke siyanimukela nakulentambama.
And we want to welcome you the youth of South Africa and also the youth of the other countries that have joined us to be with us this afternoon.
Kuyisimanga ukuthi esikhathini esifana nalesi besingazi ukuthi siyothola ithuba lokuthi inkonzo lezi siqhubeke ngalendlela kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasenzela indlela siyambonga kakhulu.
And with times that we are experiencing, we didn't know that we will be able to have services, but God through his wisdom and grace has made it possible for us.
Ake singakaqhubekeli kokuningi, ake sivule ngomthandazo.
Before we carry on, let us pray.
Nkulunkulu wethu impela umkhulu uyisimanga usimangalisa izinsuku nezinsuku.
Lord, truly you are great and you are amazing and we are amazed day by day.
Simangaliswa Nkosi ukuhlakanipha kwakho.
We are amazed at your wisdom.
Nokuba Nkosi umahlulu sathane ezama ngazo zonke indlela ukuba asithikameze kepha Nkosi sibone umnyathelo ikhanda.
And even though the devil tries to deceive and break us down, but we see how you are trampling him underfoot.
Sinikela kuwe Nkosi nalenkonzo esinayo manje ukuba iholwe nguwe ukhulumisane nathi.
So we dedicate this service to you, Lord, that you would speak to us and speak through the service.
Sebenze Nkosi ngomoya wakho ingcwele.
Please work through your Holy Spirit.
Amen.
Amen.
Ake siyabonga. Ngiyathemba ukuthi abantu abasha lapho nikhona ilona lo uhlala ne notebook yakhe nepen lakhe njengomkhuba wethu esiyiguquzele ukuthi lokho okuzwayo uNkulunkulu ekhulumisana nawe ukuze enkonzweni bhale phansi.
And I trust young people that there where you are, like we like to encourage that you have your notebook and your pen so that when the Lord speaks you can write down what you're experiencing.
Asazi mhlambe kuyothi masiphinde sihlangana futhi mhlambe kuyovula ithuba kuthiwa ke sizwe wena okwakubusisa ngalesi sikhathi awu uma ukade uyimisela ubhala phansi uyoba unumber 1.
And we don't know, maybe the opportunity may arise where we can gather again and then we are asked about the experiences that we had in these services and then you might be number 1 in answering.
Ngakho ke siyaqhuquzela namanje ukuthi bhala phansi lokho okuzwayo ku notebook yakho ngaleyo ndlela uyobuya ubekele ingcebo mhlambe yokusiza futhi nangelinye ilanga so uvule usuphenya kuloko okubhalile.
So we encourage you to write down and we don't know what treasure you are putting away for yourself, that maybe one day you will open what you have written now and it will bless you in the time to come.
Sihloko sethu ke njengoba ke sizwile sithi yilwa ukulwa okuhle ngokukholwa.
And the theme that we know that we have heard of is fight the good fight of faith.
Konzo yanamhlanje ke ntambama sizobe sizwa ubufakazi babantwana bakaNkulunkulu nabo abalwile ukulwa kwa ukulokuhle kokukholwa besizwe uNkulunkulu.
This afternoon we will be hearing testimonies of the children of God as they have fought that good fight of faith up to now.
Indlela enhle kabi ukwethula ubufakazi bakho ngoba ngaleyo ndlela usiza nomunye umuntu mhlawumbe osenkingeni efana naleyo yakho. Ngaleyo ndlela usiyaqhuquzeleka ukuthi awu uma ngabe uNkulunkulu ekwazile ukumsiza usibani bani kusho ukuthi nami angangisiza. Uyabona sidluliselana lezo yikhali ngaleyo ndlela ukuze sikwazi ukulwa sonke.
And that is a wonderful way for us that we can testify so that we can shows somebody else potentially who is experiencing something similar to what you are, and they can take courage and say, oh, so-and-so has experienced something like that, so there is help for me.
Fakazi sobuzwa obunye babo, abantu abakhona la eNingizimu Afrika, abanye babo, basemazweni apesheya, okukhombisayo ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ngomoya wakho ongcwele, sebenza khona la eNingizimu Afrika, azafinyelele nasemazweni angaphandle.
Some of the testimonies are from here, from South Africa. Some are from overseas. And that is just a testimony that the Lord, through His Holy Spirit, is working here in South Africa, also across the world.
So
without wasting time, we will be listening to a choir from Claridge Bible House, and then we will go straight into the testimonies.
Siyabonga.
Thank you.
Izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, ziqobisiwe ukulungela ukushumayela ivangeli. Yimanini, izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, siqondisiwe ukulungela ukushumayela ivangeli. Izikhali imicibisholo evuthayo kaSathane, izikhali imicibisholo evuthayo kaSathane. Isiqobo senzindiso nengelbaka moyo ngcwele, isiqobo senzindiso nengelbaka moyo ngcwele, nengelbaka moyo ngcwele, nengelbaka. Isiqobo senzindiso nengelbaka moyo ngcwele,
bukelani.
Isiqobo senzindiso nengelbaka moyo ngcwele, nengelbaka moyo ngcwele, nengelbaka.
Hello, my name is Astrid from Germany. I would like to share with you how the Lord protected me and kept me on His way, especially last year. But I need to go a little further back in time. It began back in 2004, after I lived 1 year on this revival mission.
Sanibona, igama lami u-Astrid ngwaseJalimane. Ngiyathanda ukunicobelela indlela enkosi eyangifikela ngayo, yangigcina ngayo endleleni yayo, ikakhulukazi ngonyaka odlule. Kodwa ngizothanda ukunithatha emuva ngibuyele esikhathini esadlule. Kwaqala ngo-2004 lapho ngihlala khona emishini yemvuselelo.
As I had to go back to Germany, the Lord gave me the following Bible verse. Exodus chapter 25, verse 40. and look to it that you make it according to the example that was shown you on the mountain. The Lord and this verse he gave to me helped me by his grace every time people, things or thoughts came along my way that would try to drop the standard of what I learned in this revival.
Ngaphambi kokuthi ngibuyele eJalimane, inkosi yangipha ivesi eBhayibhelini ku-Exodus 25 kuverse 40. Lapho kufundeka ukuthi bhekisisa ukuba uzenze ngesifanekiso sazo owasiboniswa sona entabeni. Inkosi ngaleli vesi yangipha ukuba ingisize ngomusa wayo lapho abantu izinto imicabango iza endleleni yami. Kuzama ukuthi kwehlise izinga lemvuselelo engalifunda.
It is not worth to risk my relationship with Jesus Christ and my eternal life for anything. Not for so-called friends or position or in a group of people, even in the church, or for marriage. Also if it means I am almost alone or totally alone. Humanly speaking, I wouldn't be honest with you if I say that was always easy and without struggles, not at all.
Akunanzuzo ukuthi ulahlekelo ubudlelwane bakho nenkosi uJesu ngezinto engenawo umsebenzi, mhlambe kungaba abangani, abantu, mhlambe umshado noma abantu abamelana nawe, mhlambe sengingedwa akekho umuntu osenami, kodwa
But I have people whom I can go to and ask for prayer and help here on the mission. Cleansing my life is the most important thing to do. The Lord gives me much more and greater than I could ever imagine if I don't drop his standard and obey him.
Nginabantu engingakwazi ukuthi ngiye kubo ngicela umthandazo bengisize. Ukuhlanza inhliziyo yami kubaleka kakhulu. Inkosi ingipha okuningi ngaphezu kwalokho engakucabanga. Uma ngingasehlisi izinga futhi ngimlalela sonke isikhathi.
Every time I could somehow make it, I visited the mission again and again since 2003 to stay in touch with my spiritual family.
Esikhathini sadlula uma ngikwazile ukuthi ngivakashe imishini, ngangivakasha isikhathi nesikhathi. Ngo-2003 ngenza ukuthi ngihlangane nalabo abantu abangumndeni wami bokomoya.
Around 2016, the Lord showed me something specific and that I have to be very, very careful. January and February 2019, so it's about almost three years later, the devil was totally attacking my life and thoughts came into my mind to compromise with sin. I remembered the verse again, Exodus chapter 25, verse 40. And look to it that you make it according to the example that was shown you on the mountain. I asked the Lord for help and went for counseling that the devil doesn't have any right anymore to attack me. Some weeks later, the splitting happened. By God's grace, he kept me on his path.
Ngo-2016, inkosi yangivezela okuthile. Yangivezela ukuthi fanele ngiqaphele kakhulu ngo-January, ngo-February, ngo-2019. Mhlambe iminyaka eyedlule, uSathane wayezama ukulwisana ngempilo yami kakhulu. Ukuthi ngishebe nezinto. Ngakhumbula ivesi uNkulunkulu wangipha zona kuthi Exodus 25 verse 40 bekusisa ukuba uzenze ngesifanekiso sazo owasibonisa sona entabeni. Ngamcela uNkulunkulu ukuthi angisize ngaya futhi ukuyihlanza impilo yami ukuthi uSathane engabi nelungelo lokuthi angihlasele. Amaviki alandela lawo kwaba nokuhlukana.
Also, I lost my job because I didn't want it to be part of the splitting. The Lord gave me the same day a new job even 15 minutes before I even knew I am going to lose the other job. That is how God cares for us if we give him 100%.
Alahlela umsebenzi wami ngenxa yokuthi ngangavumelani nokuthi ngibe inhlanganyelo nalabo ababehlukana nebandla. imizuzu e-15 ngaphambi kokuthi ngilahlele umsebenzi wami, uNkulunkulu wangipha omunye umsebenzi. Indlela lena uNkulunkulu akasinakelana naye uma sinika ile impilo zethu ngo-100% wonke.
A few weeks ago, I could move out of the church community center where I was living for over 15 years and stay now at the east coast of Germany, very close to brothers and sisters who are also still one with the revival. That's very, very precious to me.
Viki ambala dlule ngisukile lapho kade ngihlala khona ngayohlala eduze kwabafowethu nodadewethu abasemunye nathi kule mvuselelo.
The Lord gave me a new job and accommodation here as well. I can't thank God enough for what He did and still does for me. If I obey Him and follow Him, He will give me what is the best for me. I am also very thankful that I could visit the mission from December 2019 to February this year, before the corona lockdown came. I never know when it will be the last time for me. Daily I want to be ready to meet my Lord. And thank you very much to Reverend Erlo Stegen and all the co-workers from the Kwasitsa Bantu Mission for their prayers, example and support. God bless you.
uNkulunkulu wangipha umsebenzi omusha nendawo entsha. Angikwazi ukumbonga uNkulunkulu ngalokho angenzele khona. Uma ngimlalela futhi ngimlandela, uzonginika konke engikudingayo. Futhi ngiyathanda ukubonga ukuthi ngakwazi ukuvakashela emishini ngoDisemba 2019 kwaze kwaba uFebruwari kulo nyaka ngaphambi kokuba kufike isifo se-corona. Angazi ukuthi sizoba nesikhathi sami lapho sokugcina. Kodwa sonke isikhathi ngifuna ukuhlale ngilungele ukuhlangana nenkosi yami. Ngiyathanda ukubonga ubaba umfundisi nezisebenzi ngokusiza kwabo futhi nangemthandazo yabo. uNkulunkulu anibusise.
Igama uGcinani Matthews Isibongo Ngema endaweni yase New Lands West eThekwini.
My name is Gcinani Matthews Ngema from Newlands West in Durban.
Ubufakazi bami ke mina bumkanje. Ukuqala kwami ukubhema ngaqala ngogwayi nangensamo.
My testimony is I started smoking cigarettes and dacha.
Ngase ngidlulela phambili ngase ngibhema iphilisi elibizwa ngokuthi ingidi. Ngilibhemile ke nalo ngalibhema then ngase ngidlulela phambili futhi ngazobhema isilingo sesidakamizwa ekuthiwa inyawupe edume ngewunga.
And then I went over to smoking tablets and then carried on from there to smoking that strong drug called nyawupe.
Ngibhemile ke iwunga until izibonakalise yona ubungozi bayo nobubi bayo. Ekuqaleni ke kokuzibonakalisa kwayo ubungozi bayo nobubi bayo buqale ngisasekhaya bengisahlala ekhaya ngisafundana nesikole.
I smoked nyawupe and hunga until it was evident that this was really a bad drug for me.
Then ke yase yangiveza ke ukuthi kahle ngidla mina ngisebenzisa uhlobo lesidakamizwa esinjani. Ingiveza kanjani? Ingiveza ngokuthi ngiqale ngitshontsha ekhaya izinto ezibekiwe zibekelwe ama-visitor ukuthi izosetshenziswa uma ngabe kufika ama-visitor. Mina ngathola ithuba lokuba ngisitshontshe ngoba ayisinakekile izinto ezinganakekile. Ngasitshontsha kwaze kwafika ezingeni lokuthi ngibanjwe.
And it was evident to me that this was doing damage. And the evidence that when I needed to smoke it, I need to support this. And by supporting this, I started stealing, stealing things at home and started by things that were not easily discernible, and that was when things were put away for when visitors came.
Ngithe sengibanjwa ngaqala ke ngase ngiphumela ngaphandle sengiyobamba inkunzi ngiyogqekeza emzini abantu ngiyontshontsha ngiroba kwasani.
And then that was not then enough. I was caught at home. And then I went outside and I started all sorts of robberies and hijackings, armed robberies.
Ngikwenzile-ke lokho ngakwenza until kwaze kwafika ezingeni lokuthi ngibambe inkunzi ngase ngiyaboshwa ngo-2011.
And I carried on with these robberies until I was arrested in 2011.
Ukuboshwa kwami ngase ngiyahlala u-2011 ngiboshiwe. Lapho ukuboshwa kwami bathi ekhaya mhlambe uzohluzeka ingqondo, uzobuya ese right. Bangeka bangangikhipha sengithole even nanebeli. Hawu ngaze ngaphuma ngo-2012, ukuphuma kwami ngiphume bayitshena ukuthi hayi cha, umqondo usuhluzekile, hayi kanti kusafana kusayinhlanga simuka nomoya. Ngaphinde ngaphindela la ngiqhamuka khona, la engagcina khona, ngaphinde futhi ngaqhubeka khona.
And I was then in jail in 2011, and even though there was an opportunity for me to come out on bail at home, they left me in jail, hoping and thinking that when I will come out of jail, that my mind will have come right, that my ways would have changed. And so I was in jail until 2012, and then I was released and I got home. They thought I had changed, or hoped that I had changed. But I just went off. It's straight where I left off before entering jail.
Ngaqala phansi bese ngiwesi ke sengibuya ejail. Ngoba ayikho into bese ngiyithukile, ayikho into bese ngiyisaba, ngoba bese ngibuya ejail bese ngazi ukuthi angiselona igwane.
And I even got worse after that, because after I got out of jail, I was not scared of anything. I said, I've been in jail, I'm not a coward anymore, so I just went at it as I wished.
Awu lapho ke, and futhi bese ngiwesi ngale ndlela ukuthi bese ngileli para elicoshini insimbi. Uyabona manje sengiyakhanyakhanya impela, ayi usuyangibona nje nawe ucwebecwebezele ukuncanyana. Kuqala ngase ngiyinavy. Wawusungidlula ngisho endleleni, awu lafika igazi lemvana lafike langihlanza.
And then I was one of those that was picking up all sorts of scrap to sell off. Now that isn't evident in the way you see me as I am at the moment, because I have been washed by the blood of the Lamb.
Uyabona nje namanje mase ngihleka ngiyacaca ukuthi hayi cha, sekuwumuntu ophilayo.
And it is evident, as you can see when I laugh or smile, that I am somebody who is alive.
I mase ke lapho ke sengiyasuka ke sengizwa ngendawo yakasiza abantu. Indawo yakasiza abantu ngayithola ngo-2014. Ngizwa ngomfowethu uSandile esebuya khona. Wase ngixoxela ukuthi uyazi usizo liyakhona la litholakala khona uma ufisa ukuthi ukusizakale.
And that's where I heard about the place called Kwasizabantu. That was in 2014 when I heard from Sandile, where he told me how one can get help there.
Bakhona no nabafowethu asebesizakele uSibusiso Mbilu sebesizakele. Ngathi mina ungampela mfethu, phela uyazi uyakhuluma lapho, usizo ngiyalidinga kakhulu futhi sengiyalifuna ngampela futhi manje, ngoba angisayithandi ngale ndlela esengiyona. Hayi.
And there he also related how there were those that had already been helped, like Sibusiso Mbilu, And he said, and I said, oh, that is something that you say, because I really need help. I don't like myself the way I am anymore.
Lenike lapho ke mase yangilayela mase ngiyamtshena ukuthi ekhaya bathe bacela ukukubona bafuna ukukhuluma nawe ngimlethe ke ekhaya bakhulume naye ngokungathembakali ke ngaphelezelwa ngokungathembakali izinto engase ngizenzile.
Then Sandile could go to my home and tell them about the place called KwaZulu-Abantu, and then they agreed that I could come to KwaZulu-Abantu, but it wasn't that I was going to come on my own, because they weren't trusting me to be able to come on my own to KwaZulu-Abantu.
Baze bangibeka qathatha endaweni yakwaZulu-Abantu ngoba babengeke benginikeza imali bethi sihambele wena ngoba nibabazi ukuthi hawu imthwalo ngizoyidayisa yonke okunye ngikushiye endleleni mase ngiqhubeka ngiyayibhemela. Bangiphelezela bangibeka qathatha kaKwaZulu-Abantu ngafike ngahlala. Hawu kaKwaZulu-Abantu ngiyabonga, bafike bangamkela ngezandla ezimhlophe nezifudumele ngazizwela nami ukufudumala.
And then they brought me straight here to KwaZulu-Abantu, because they weren't going to trust me with the luggage that I had, that I would arrive at KwaZulu-Abantu. They thought I would sell it off along the way. And so they brought me here to KwaZulu-Abantu, where I was warmly welcomed.
Ufika kwami ke KwaZulu-Abantu, into engatshena yona ngatshena ukuthi la ekhaya ukuze usizakala ngokuthi uvume izono zakho. Iyona nto eyafike yangixaka ke leyo, ngathi angeke ngikwazi ukuyenza ngoba impela hayi cha labantu bafuna ukuyongibombisa, ngangayi understand, angifuni ukuqamba amanga lihle iqiniso, ngangayizwa nje kahle ngisanda kufika ukuthi ngingayovuma ukuthi kade ngiyoqekeza kamakhelwane, ngafike ngatshontshi i-TV ngayikhipha ngewindi ngayoyidayisa lapha ngaphesheya ngo-R100 mese ngizovuma into ekanjalo. Hayi cha, bafuna ukungibophisa iqobo lento la.
And so when I got to KwaZulu-Abantu, they told me that one gets helped by confessing sins. And if I am honest and speak the truth, I did not understand this. How they wanted me to confess my sins. They just were out to catch me, because how can I tell the people that I went and I stole the TV, took it through the window and sold it off for R100.
Then ngase ngathi no, ake ngizame ukuvuma ezasekhaya, cause ezasekhaya noma bekuthiwa mhlawumbe bazomcindezela babuye bengicabangele.
And then I said, I want to still try it out. I will just confess those sins that were pertaining to my home, because if it is like I am thinking, then at least it will be with the people from my home. And then they, if I am caught in that, then at least they will have feeling for me in being caught.
Ngaqala ngezasekhaya ke ngathi engatshontsha ifoni kasisi ngayoyidayisa le. Ngabuya ngantshontsha imali kama ayebeke ngaphansi komqamelo ngahamba ngayoyidla.
And so I started confessing those sins, and I confessed that I stole my sister's phone and I sold it, and then I went and stole money from my mom's pillow and went and wasted it.
Then ngase ngizwela mina nami ukukhuleka emoyeni nasenhlizweni, kungathi kukhona into esusiwe mengiqeda ukuvuma lezi zono lezi engizibala manje. Ngazizwela ukuthi nami yazi ngathi khona nje lento esukile engikhululayo nje.
And by confessing these sins, I already felt how there was a burden that lifted. I felt a freedom that came over me by just confessing these sins.
Ungangasatshenwa ukulandela. kwase kuyibuyela khona ngase nje kumina engizibone engisifunela uanti ngiyozikonfesela mina. Ngikwenzile ke lokho kungilekelelile kungisizile kakhulu ngoba ngila ngikhona manje true khona.
And so but after that I went back into counseling on my own because I noticed the difference. And so I looked up a counselor, one of the aunties, and I brought out everything and felt how these burdens are lifted because of faith.
Ngiyambonga ke futhi kakhulu uNkulunkulu ngokuthi nje ahambe nami. Uhambile ke nami ngisivume izono kwathiwa ngihambe ngiyolungisa ngasekhaya kulabantu engangibona bonke ngabuya ngazolungisa.
And I felt how the Lord was with me and how I could make my life right and how I was also then advised that I should go home and make restitution with those and who, against those who I had sinned against.
Engangikusaba ngangisaba ukuthi ngizobabhekelwa ubani bonke labantu engengibatshontshele. Kodwa uNkulunkulu ecebile ngomusa wakhe hamba nami. Hawu ngafika nje kwakuhle kwa right bengamukela kahle ngingakakhulumi ngisho ukukhuluma.
And I wasn't sure how I was going to face up with all those people that I had stolen things from, but as I went I noticed how the Lord went ahead of me and how things were turning out so well.
Besangibona nje ukungibona kwami siqu sami ubethi hawu kodwa mfana wami uphuma phumuhle kangaka usuleke kangaka ayibo awusabhemi yini ngingakaliqali ngisho udaba lami ngize ngalo.
And when they would just see me they said, oh, is it you? Don't you smoke anymore? And we see just your complexion, the way you are. And that was not even when I hadn't even started telling them what I had come for.
Ngithi ngiqamba ukuqala udaba lami sesigcoxe kamnandi saphuza ngisho drink kwathi wahamba othenga udrink isiphuza udrink nangu kumfana esimdingayo thi.
And before I could even start coming and talking about that which I came for, we had already a conversation. They even said, go, here's some money, go and buy some cool drinks. And we had a good time speaking with each other before that already.
Aw, kwalula kanjalo ke. Yonke indawo la ngangifika khona, babefike bengamukele nje kanjalo. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu emuhle nje hamba nami.
And it was, this is how it went, how people accepted me, and I just saw how the Lord went ahead and with me in all this.
Ngaze kwafinyelela esigabeni sokuthi ke ngithola amatorho. Kuqala kwami ukutohoza ngaqala la ngasekhaya kunepanel beater nje yabantu bangale ngaphandle ekuyibona abangibiza bathi angizolekelela. Ngalekelela ngancela ulwazi, emveni kolwazi ngase ngithola amasentana amancane. Emveni kokuthola amasentana amancane ngase ngizicabangela nami ukuthi no, ngingakhona i-business elincane engingalivula.
So that's then how it carried on. And then the time came where I started the job, and I got a job at the panel beaters where I could gain some knowledge, and also after some time I could earn some money. And then I also thought that, you know, there is an opportunity for me to start my own little business.
Ngase ngithi nokuthi ngihlale ake ngenze i-business encane. Ngathenga umshini we-airtime, ngathenga owekhadi ukuthi kube kungene enye i-extra cash eceleni.
And then I could start my little business. I got a machine so that I could sell airtime and a card machine. And that is how I could start my little business. That was for extra income.
Manje ke sengisenhlelweni zokuthi ngilokhuze ngivule i-business elincane le fast food ne car wash.
And then I started plans to start a little business with fast food and car wash.
Ngiyamthemba kuNkulunkulu ukuthi futhi uzongilekelela nalapho angisize kakhulu njengoba ngimbonile futhi eloke ehamba nami enami njalo. Ngiyamthemba uzongilekelela futhi kakhulu.
And I trust the Lord that he will carry on with me as I have seen him going ahead of me all this time. I trust him that he will help me with this.
Ngiyambonga kuNkulunkulu, ngibonga ithuba nje engilitholile, kwangathi nabanye futhi bangalithola leli thuba engalithola nami.
So I want to thank the Lord, and I'm thankful for this opportunity that I have been given, and I hope that there are others that will also take hold of this opportunity.
Ngiyabonga kakhulu ngendawo yakasiza abantu.
So I want to thank Mission Quest is about to. Thank you very, very much for what you have done.
There's a war within our land, a battle for the right. The lies of the enemy are crowding out the light. But God has placed his banner high, he calls for no retreat. As faithful soldiers, let us stand and claim his victory. Stand for truth, though you're standing all alone. Stand for truth, God will help and make you strong. Run with courage in the fight. Walk in faith and not by sight. Stand for truth. Stand for truth. And so the battle rages with choices every day. Will we search the word of God or toss the truth away? Let us hold on to his promises and seek the higher call. Listening for the victory cry, giving him our all. Stand for truth, though you're standing all alone. Stand for truth, God will help and make you strong. Run with courage in the fight. Walk in faith and not by sight. Stand for truth. Stand for truth. Stand for truth. Though you're standing all alone, stand for truth. God will help and make you strong. Run with courage in the fight. Walk in faith and not by sight. Stand for truth. Stand for truth. Run with courage in the fight. Walk in faith and not by sight. Stand for truth. Stand for truth.
Hello, my name is Estelle Girondel and I'm 23 years old.
Sanbonani igama lami ngingu Estelle Girondel ngineminyaka e-23.
I grew up in a Christian family. I think my parents got a special love for the Lord Jesus and they teach us my siblings and myself to get a special and personal relationship with the Lord Jesus. And also to get this holy fear for the Lord Jesus.
Ngikhulele emndenini wamaKristu, abazali bami benobudlelwane obuyikhethelo nenkosi uJesu. Kanti futhi nathi basifundisa mina kanye nabantwana basekhaya ukuthi sibe nabo lobudlelwane obuyikhethelo nenkosi uJesu. Futhi sibe nokwesaba uNkulunkulu kodwa simsabe ngobungcwele.
They told me I was 3 years old when I gave my heart to the Lord Jesus. And I think even if we grow up in a Christian family, each one of us have to take a decision to make a choice to follow the Lord Jesus. It's a personal choice, and we are, each one of us, the only one that can walk on this narrow way.
Bangitshela ukuthi ngangineminyaka emithathu ngesikhathi nginikela impilo yami kuJesu. Nokho-ke ngicabanga ukuthi ngisho ngabe sikhulela emndenini wamaKristu. Kodwa umuntu nomuntu kusamele athathe isinqumo sokumlandela uJesu Kristu. Lokho kumele kube isinqumo somuntu nomuntu. Ngoba umuntu kumele akwazi ukuhamba eyedwa endleleni engumncingo.
When I grew up, I knew I was serving a living God because He was answering my prayer in a special way. And it was, for me, it means that He was a living God.
Ngalesi sikhathi ngikhula bengazi ukuthi ngikhonza uNkulunkulu ophilayo ngoba wayeyiphendula imithandazo yami ngendlela eyikhethelo. Lokho kimina kwaba isiqinisekiso ukuthi uyaphila ngempela uNkulunkulu engimkhonzayo.
It was answering to my soul's longing as well. And He gave me a peace we can't explain. So for me, it was, I wanted to serve him, for all my life.
Futhi kwaba impendulo emphefumulweni wami okulangazelela lokho. Wangipha ukuthula okungachazeki lokho kimina. Kwanza ukuthi ngifune ukumkhonza uNkulunkulu ngempilo yami yonke.
I get my matric, and so I had to know what was God's plan for my life. And I prayed, and he just opened the door in a special way that I could study nursing.
Sengasiqeda isikole, emva kokuba sengiqeda isikole kwakumele ngazi ukuthi yini icebo likaNkulunkulu ngempilo yami. Ngathandaza ukuthi avule iminyango. Wangivulela iminyango ngendlela eyisimanga ukuthi ngikwazi ukufundela ubunesi.
He answered this prayer in such a way that I remember the first day of my study, I prayed and I say, "Oh Lord, you opened so many doors. I didn't need so many signs. What will happen? Why did you speak and why did you open the door this way?"
Wawuphendula umthandazo ngendlela emangalisayo ngoba ngisho sengenza unyaka omokuqala ngaze ngathandaza ngathi Inkosi ungivulele iminyango eminingi. Angibengadingi ukuthola iy'mpawu ey'ningi kangaka zokuthi ungiqinisekise. Ngabuza ukuthi yini indaba Nkosi ukhulume ngale ndlela, ungivulele iminyango ngale ndlela.
Sometimes we don't understand why God does things, but He's got a plan. In fact, 1 year later, my parents and my siblings had on their heart to leave France and to go in another country to serve the Lord Jesus.
Yebo, kwesinye isikhathi asiqonde ukuthi kungani uNkulunkulu enza izinto, kodwa usuke enecebo. Empeleni ke emva konyaka kwenzeke lokho, umndeni wami wonke abazali kanye nezingane zasekhaya kwakumele bahambe bashiye France baye kwelinye izwe bayokhonza khona uNkulunkulu.
Because the Lord He gave me so many signs that I had to study nursing, I stayed in France and I understood why he opened the door this way. So for 2 years my parents and my siblings went away.
Ngenxa yokuthi uNkulunkulu wasenginike iy'mpawu ey'ningi zokuthi kumele ngifundele ukuba yinesi, ngahlala eFrance ngaqonda futhi ukuthi kungani avule iminyango ngale ndlela. Iminyaka emibili yonke umndeni wami wawungekho eduze nami.
Medical study is quite a challenge, and I remember when I knew they will go, I was so scared, and I cried out to the Lord and said, "But what tells me that I will stay faithful? Study is a challenge. If I don't have the physical support of my family, what is the proof that I will stay faithful to the Lord Jesus?"
Ukufundela ubunesi kuyinselelo kakhulu. Ngiyakhumbula ngesikhathi ngizwa ukuthi abazali bami bazohamba nomndeni wami wonke. Ngangesaba ngakhala uNkulunkulu ngathi hawu Nkosi yini engangiqinisekisa ukuthi ngizohlala ngithembekile. Ukufunda kuyinselelo kunzima uma ngingenaso isisekelo somndeni wami eduzane nami. Yini engangiqinisekisa ukuthi ngizohlala ngithembeke kuNkulunkulu.
And he gave me this verse in Psalms 121 verse 3. He will not suffer thy foot to be moved. He has kept thee while not slumber. It was such an answer to me, and I knew if I don't have anything between the Lord Jesus, if I have confessed all my sin, if nothing separates me from him, he will keep me, he will protect me, and he will lead every steps.
Wangipha leli vesi elikuMahubo 121 ivesi lesithathu. Akayi kuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele, okulondolozayo akayi kozela. Lokho kwaba impendulo kimina, ngoba ngazi ukuthi uma kungenasono phambi kaNkulunkulu sengivumile zonke izono zami, kungekho into engihlukanisa naye. Uzongigcina angivikele, uzongihola igxathu negxathu.
2 years later they came back, and now it's 1 year that I'm a nurse.
Emva kweminyaka emibili wabuya wonke umndeni wami. Manje sekuphele unyaka ngilinesi.
Yeah, we had the epidemic of coronavirus also in France, and I was asked by the hospital to work in the ward that look after the patient that get this virus.
Engakusho futhi ukuthi nathi sihlaselekile ngokhuvethe lolu olubhubhane olufikile la eFrance. Ngase ngicelwa ke isibhedlela ukuthi ngisebenze ewodini lalabo abanakekela laba bazobe betholele ligciwane.
It was also a challenge for me because I'm a young nurse and I still have many things to learn. In this world, we had a lot of responsibilities.
Lokho kumina kwaba inselelo kakhulu ngoba ngiseye unesi omncane, kusekuningi kusamele ngifunde. Futhi kuleli wodi kwakukuningi izinto okwakumele sizazi sizenze.
And I cried out to the Lord as well and asked him, his support. And in the same psalm he gave me another verse, it's verse 5. Let's say, the Lord protects you, the Lord is a shelter right by your side. But in French, it's not by your side, he will be with your right hand, the one we use for everything, the one I use for to look after the patient. And and it was such an encouragement to me, this special time.
Ngakhala uNkulunkulu. Ngamcela ukuthi angisekele. Wasenginipha elinye ivesi elikuvesi 5 kuso lesihlaka esifundile ukuthi uJehova ungumlondi wakho, uJehova ungumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene. Uzoba ngasesandleni sakho sokunene leso sisebenzisa ukwenza izinto eziningi, ukunakekela laba bazobe begula. Lokho kumina kwangigqugquzela kakhulu, kwaba isikhathi esispesheli.
I could get closer to the Lord Jesus, and I learn in a new way how a father and how a friend he could be, that I could bring him any burden and he would leave me free from this, and that I could go back to work at work, and he would carry everything that I could leave.
Ngakwazi ukusondela ngendlela ekhethekile kuNkulunkulu. Ngafunda kabusha ukuthi uNkulunkulu ube ubaba kanjani, futhi waba umhlobo omangalisayo ukuthi ngamlethela noma ngabe imuphi umthwalo. Wangikhulula khona ngikwazi ubuyela emsebenzini wase engithwalela konke.
I realize as well that he is the only one that can give us a peace that can just fill our hearts, and that anything that we can leave is with us.
Ngiqaphelile futhi ukuthi uyena yedwa ongakwazi ukusinikeza ukuthula okungagcwalisa izinhliziyo zethu. futhi konke esikushiyela kuyena uzoba kanye nathi.
My prayer was to shine for him wherever he wanted me to be.
Umthandazo wami wokuthi ngikhanye noma ngabe ikuphi lapho angibeka khona.
To close, I wanted to encourage anyone who didn't give his heart to the Lord Jesus yet to take a decision. He's the only one that can feel our heart and give us peace if nothing separated us from him. And my prayer is that I stay faithful, that I can obey him and obey him for the plan he's got for me.
Sengiphetha nje ngithanda ukukhuthaza noma imuphi umuntu obengakanikeli inhliziyo yakhe kuJesu ukuthi athathe isinqumo, ngoba uJesu uyena ongasigcwalisa inhliziyo zethu asiphe ukuthula uma kungekho kusihlukanisa naye. Umthandazo wami ukuthi ngihlale ngithembekile, ngimlalele kuwo wonke amacebo angibekele wona.
Ngiyabingelela ibandla likaNkulunkulu, ngibingelele nomoya kaNkulunkulu ekhona phakathi kwethu naye. Igama lami nginguTebogo wakwaRhotle Sibongo, ngisuka endaweni yakwaMakhutha. Ngingumntwana kaNkulunkulu, ngiyakholwa ngisindisiwe. Jesu isizile impilo yami.
I want to greet the brethren, and I am thankful for the Spirit of God that is amongst us. I am Tebogo Khotle from Makuta.
UJesu wafika empilweni yami bazalwane, wafika wangihlukanisa nesono. Yebo, bengakuhle kakhulu empilweni yami. Ngisho ekhaya umphakathi usugeza izandla sebelahle ithemba, sibithi hawu lokhu sekuthola kuyifele noma kuyophelela ejele.
And Jesus really helped me in my life. And even though the community that I was living in didn't have hope in my life, and they, so to say, washed their hands of me,
uJesu nomusa bazalwane ufika wayitakule yami impilo, athi ngafela bonke abaphilayo ukuze abaphilayo bangabisayiphilela bona, baphilele mina.
And the Lord Jesus came through his grace. He changed my life. He said that he would come and he would die for all men.
Athi sasikude kepha senziwa saba seduze ngegazi lakhe uJesu. Bazalwane, namhlanje ngumntwana kaNkulunkulu, ngiyakholwa ngisindisiwe nje ingenxa yegazi, ingenxa yesiphambano bazalwane.
And Jesus said even though we might be far away, we would be close to him because of his blood, and I have been saved through the Lord Jesus.
Bengiyiphara ngibhemiwunga bazalwane, ngintshontsha ngikwenza konke ukungcola bazalwane. Kepha uJesu wafika nje wangihlukanisa, namhlanje ngiphila impilo engcwele efuna uNkulunkulu. Eshile ezwini lakho, ngiyakuba ngcwele njengalokhu nami ngingcwele.
I was a drug addict and stole, but the Lord Jesus set me free of that. And as he says in his word, you shall be holy as I am holy.
So ngayinqumela-ke bazalwane, ngisho empilweni yami, enhlizweni yami, ngisho nasefonini yami impala, ngayinqumela ukuthi akukho okunye engiyophinde ngikwazi ngaphandle kwaKristu ebethelwe esiphambanweni.
So I decided in my life, in my heart, I said, I will know nothing but Christ in all that I do, even in with my phone.
Ngiyinci kaNkulunkulu nje, ngiyakholwa ngisindisiwe, angijoli, angiphuzi, angibhemi. Ngiyakholwa nje ngisindisiwe bazalwane, angikhoshiphi ngisho ukukhoshipha, angilondile ngisho umshado enhlizweni yami, ngibhekene uJesu engumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwami.
I am saved, I am a child of God, and I don't want anything else. Even I don't desire marriage, but I want to live a holy life.
Ngiyamthanda kakhulu uJesu bazalwane, eyintweni engidlule kuzona bazalwane. Yebo, siyambona uJoseph nabafowabo bayamthatha bayamdayisela ama-Ishmayeli, ama-Ishmayeli amisa eGibhithe, only to find ukuthi eGibhithe uyafika uyabusa.
I love the Lord Jesus. And if you think of Joseph, how his brothers sold him off as a slave into Egypt, and then how that carried on where he even reigned in Egypt.
Ekugcineni sekuyibona sekuyena osondla bafowabo. Uma eseyiveza kubona bafowabo uJosefa, usithi hhayi ningakhali ngoba angasini kepha kwakunguNkulunkulu. Shuthi konke adlula kukona uJosefa kwakuyicebo likaNkulunkulu.
And we know how he ended up helping his brothers. And he said to his brothers that it wasn't them, but it was the Lord's purpose that it should be like that. And even with hunger, it was that which drove me to Christ.
I had to go to ngidlule ungeni ngishaya umphakathi 3 times kodwa ngingafi still ngiphile. So namhlanje nje ngiyakholwa ngisindisiwe bazalwane, ngiyoqeda unyaka wes4 manje.
And I was, because of hunger, I was beaten by the community 3 times, and I am still alive, even though that happened. And it is 4 years already since I have, that the Lord has changed my life.
Ngiphila nje impilo eclean. Yebo nje impilo le efuna uNkulunkulu eshila izwi uthi Joshua tshela inhlangano ka-Israel ukuthi abazingcolisi ngokuba kusase ngiyakwenzima ngalesi inkulu phakathi kwabo. So bazalwane, ayikho into engiphila ngayo ngaphandle kokuyingcwelisa. Lithi izwi kaNkulunkulu akakubonakali siyaba yikho, kepha mhla ibonakaliswa siyakufana naye. Besithi kepha bonke abanalelo thembe njalo bayazingcwelisa impela. So bazalwane, nami ke nginalo lelo thembe njalo lokufana naye mhla ibonakaliswa. So into engiyenzayo, ngiphila ngempilo yokuyingcwelisa, yokuyihlanza usuku nosuku bazalwane.
And I live a clean life, a holy life, as God said to Joshua that they should sanctify themselves because he wanted to be evident and show great things amongst them. And as the word says, that it has not been revealed what we shall be, but we will know when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone who has this hope in him purifies himself, and that is the life that I am living.
So yebo bazalwane, ngiyakhumbula kwa 2016 afika kasiza abantu ngahlala ngawuqeda 21 days.
So I remember it was in 2016 I came to KwaZulu-Natal and I stayed for the 21 days.
Mhlambe koko sekus-4 or 5 ngifika kasiza abantu, kodwa kulezinye iy'khathi bengifike ngihlale nje u-2-3 days ngihambe. So ngifikile-ke this time ngawuhlala u-21 days, ngaphuma khona, noma-ke phela-ke ama-ups and downs ayisakhona ngisabhema.
And I came to Sizavanto many times, 4 or 5 times, but this time I stayed the 21 days and then I left, and then there were the ups and downs.
Ngize ngihlangane nomphostoli uMaphumulo wale endaweni yaseNtukusweni, Cato Ridge. So nami-ke yebo, wangithatha sahlala naye, wangixelisisa kuJesu. Yebo nje wangifundisa ngathi uNkulunkulu wasebenza ngaye umzalwane. So yebo nje ngihleli ngumntwana kaNkulunkulu, ngiyakholwa ngisindisiwe namhlanje. Yebo ngimhlalela uJesu.
And then I met up with Reverend Maphumulo from Cato Ridge, and he took me in, and he, so to say, taught me about Christ and helped me to grow, and now I'm a child of the Lord.
Angikuboni okunye futhi ongihlukanisa nothando lukaKristu, njengoba ngishilo singayinqumela ukuthi akukho ukuphinde ngikwazi ngaphandle kwaKristu ebethelwe esiphambanweni. So bazalwane-ke nje, uJesu ngiyamthanda kakhulu, uyikho konke kumina.
And I cannot see anything that can separate me from the love of Christ, and I have decided that I don't want anything else.
So njengoba lishizwe lapho kuJeremiya, ithi Jeremiya asuka wehlele endlini yombumbi. So ya ngasho nje ukuthi nakhona la ngikhona, it's a potter's house bazalwane. So ngafika nami ngabunjwa ngalungisiswa ngaye uJesu ngoba lisho njalo izwi likaNkulunkulu lithi umuntu olungisiswa ngoKristu ngalungisiswa bayafika abantu balungisiswe.
And as the Lord said to Jeremiah that he should go to the potter's house, here where I am, it is a potter's house, and where we are justified through Christ.
UJesu uyaphila bazalwane njengoba elisho izwi likaNkulunkulu lithi umkwenzeki kubantu kuyena kuyenzeka.
And Jesus is alive, and what God's word says, what is impossible for man, it is not impossible for God.
Athi nginguJehova wenyama yonke kukhona yini ongahlulayo yini na? Ngempela kukho uJesu okumahlulayo. Ngiboshiwe bazalwane, ngashawa umphakathi, ngawahamba ama rehab kepha angisizakalanga.
And he came for all flesh. As it is written, is there anything too difficult for God? As in my life, I was beaten, I was arrested, I was a drug addict, and I went to rehab centers. Nothing helped.
Kodwa ngisengifika kuJesu nje ngafika ngasizakala mahala, ha bazalwane. UJesu wayisiza impilo yami completely.
I came to Jesus and he set me free, for free. And Jesus help my life completely.
Ngiyalishizwa kaNkuluNkulunkulu uthi uma indodana yomuntu inikhulula nokuba ngabakhululekile impela. If the Son sets you free, you shall be free indeed. So lambazalwane, I'm free indeed. Ngifree enyameni, ngifree kamoya bazalwane.
I am free in the flesh and free in the spirit.
Yebo ngiyamthanda kakhulu uJesu yikho konke empilweni yami, na angiboni ngempela okungangihlukanisa nothando lakhe.
I love the Lord Jesus and I cannot see anything separating me from his love.
Ngikholwa nje ngisindisiwe, ngiyinsizwa ehamba evala uziphi, engajoli, angisheli, angishelwa, angithinta, angithintisi, angithintwa.
And as I have been set free, I'm a young man living a pure life.
Yebo, so nje bazambe kuyilokho nje. Kakhulu ukuthi ngiyamthanda kakhulu uJesu uyikho konke empilweni yami, angiyiboni into engangihlukanisa naye.
So it is that I love the Lord Jesus. He is everything to me and there is nothing that can separate me.
Greetings to all of you from Germany. My name is Simon and I'm living in Germany.
Ngiyanibingelela nonke, ngise Jalmane, igama lami ngingu-Simon.
The last time I have been on the main mission KwaSizaBantu was in September 2019.
Lapho ngigcina ukuba semishini enkulu KwaSizaBantu kwakuseptemba ngonyaka ka-2019.
And today I want to testify about three gifts God in heaven had provided for me since then.
Namhlanje ke ngithanda ukuthi nginifakazele ngezipho ezintathu uNkulunkulu angiphe zona selokhu kwadlula leso sikhathi.
First of all, I was searching for a new flat because I wanted to leave the place I was staying. At the 1st of February, I finally could move into a new flat for a cheap price.
Ngangade ngifisa ukuthi ngithole iflat elisha ngoba ngase ngifisa ukusuka kule ndawo ebengade ngihlala kuyo. Ngiyohlala kwenye indawo kwathi ngomhla ka 1 ku February lonyaka ngase ngilithola iflat elisha.
In September last year I had the opportunity to pray with Baba Fundisi for that, and on the day I moved he also prayed for me.
Ngo September nyakenye ngathola ithuba lokuya kubaba umfundisi ngiyocela ukuthi angikhulekise, wangikhulekisa. Nalapho futhi sengisuka la ngihlala khona sengiya kulelo flat wangikhulekisa futhi.
I thank the Lord for the new flat and I want to thank Baba Fundisi for all support and all prayers.
Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngilithole leli flat elisha futhi ngiyambonga noBaba Mfundisi ngakho konke angilekelele ngakho.
The second gift I received is the current pandemic of corona. Because of corona I lost my job and the university switched fully to online lectures.
Isipho sesibili engifisa ukuthi ngifakaze ngaso yileso esiqhamuke ngale corona. Le corona idala ukuthi ngilahlekele umsebenzi wami, nama university ayiseshintsha indlela afundisa ngayo, afundisa manje online noma nge-internet.
Through this, I was free to go home to my parents' place, which is about 600 kilometers away from the city I stay. Now I stayed already about 8 weeks with my parents.
Ngaleyo ndlela ke ngase ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyohlala nabazali bami ngoba bebehlala ibanga elithe ukuqhela kunalabo ngikhona. Sengikwazile ukuthi ngihlale nabo isikhathi esingangamasonto ayisishiyagalombili.
For a long time already, I had the wish to be able to go home for more than just a holiday week.
Bese isikhathi eside ngifisa ukuthi ngiye ekhaya, ngiyohlala nje ekhaya isikhathi esingaphezulu ngisho kwalawo masonto.
So Corona made things possible I never could have organized. Now I come to the third gift.
Ngaleyo ndlela ke iCorona idale izimo ebengeke ngikwazi mina ukuthi ngizihlelele zona. Sengingena ke manje ephuzwini noma esiphweni sesithathu.
At university I registered myself for a wrong exam, which I only found out 30 minutes before the exam was about to start.
E-university ngangikade ngibhalisele isifundo esikungesona. Ngaze ngathola lokho emzuzwini nje engamashumi amathathu ngaphambi kokuba ngizobhala hlolwa kwami exam.
The exam contained two subjects. Until then, I had only visited and learned one of the two subjects.
I-exam lena ibinezifundo ezimbili. Kodwa mina ngafunda esisodwa kuphela.
But there was no way back. It was too late. I had to write the exam or else I would fail it directly.
Kodwa ke kwakungasekho ukujika emumva ngoba uma ngabe ngangayibhali leyo exam kusho ukuthi ngangiyofaila konke.
As I got the results in our campus system, it said that I failed. But in the same time, I got an email of one of the examiner who said that they had made a mistake with my result and I got enough point to pass the exam.
Mase kuphuma impumela, impumela yathi ngifailile i-exam. Kodwa khona lapho kwase ngithola i-email evela kulabo ababengihlola engazisa loyo ukuthi engathi bathole iphutha abalenzile bona lapho bema ku-exam empeleni ngiphasile.
Humanly speaking, there was no chance to pass. God must have moved the hearts of the examiners.
Ngokobuntu kwangeke kwenzeke ukuthi ngiliphase lelo phepha kodwa uNkulunkulu wafinyelela enhlizweni zalabo bantu ngakwazi ukuphasa.
Thank you for the opportunity to share this with you.
Ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba engilitholile lokwazi ukuthi ngimcobelele ngalokho uNkulunkulu angenzele kona nangalezi zipho angiphezo.
Fight the good fight with all thy might. Christ is the strength and Christ thy right. Lay hold on life and it shall be thy joy and crown eternally. Run the straight race for God's good grace. Lift up thine eyes and see Christ's face. Life with its way before the prize. Cast care aside, lean on thy guide. God's boundless mercy will provide. Trust in thy trusting soul shall prove Christ is its life and Christ its love. Faint not, no fear, God's arms are near. God changes not and thou art dear. Only believe and thou shalt see that Christ is all in all to thee.
Ake siyabonga kakhulu ngako konke sesikuzwile ubufakazi babantwana bakaNkulunkulu befakaza ngamandla bawabonile empilweni zabo.
So we want to thank the Lord for all that He has done, by all these testimonies that we have heard about what the Lord does.
Kuyacaca ukuthi ukusebenza kaNkulunkulu akuvalelekile njengoba sivalelekile njengama lockdown. NkuluNkulu usebenza udlula lawo ma lockdown.
And it is evident that God doesn't get contained as we are in lockdown and are restricted, but God is not restricted.
Ake sicele-ke manje uBaba Dube oyena ozofika asithandazele esiphethela inkonzo yethu esesizwile. Ngiyathemba ukuthi umuntu omusha lapho ukhona ubusisekile futhi wathola amandla okuqhubekela phambili uma ngabe ubona ukuthi uNkulunkulu uyabasiza abanye.
So we'll ask Baba Dube to come and close and pray. And I trust, young person, that you have been encouraged to go this way with the Lord. Let us pray.
Siyabonga Nkosi Jesu ngomsebenzi wakho owenzayo Nkosi ngokufa kwakho Nkosi ubethelwe esiphambanweni.
We thank you, Lord Jesus, for the work that you did on the cross, that you died for us on the cross.
Igazi alichithekelanga ubala, lachithekela thina ukuthi sikwazi ukusindiswa, sihlanze ezonweni zethu.
Lord, the blood was not spilt in vain, but it was spilt so that we would be set free from our sins.
Uyabonakala uNkulunkulu umsebenzi owenzayo ukuthumela indodana yakho ukube ngayo sisindiswe.
We can see the work that you have done through sending your son to this earth so that we might be saved.
Siyayibona Nkosi imanga ozenzayo Nkosi ngokusindiswa kwabantwana bakho.
We see the miracles you do, Lord, by saving your children.
Nkulunkulu nalabo abangakayikhethi inkosi useyili thuba lokuthi beyikhethe inkosi njengoba sizwa ukusindiswa kwabantu inkosi akade bephila le mpilo enjengale.
Lord, and for those who haven't chosen the Lord yet, we know that there is still time for them to do it and that they would do it now and be like these that we have heard of.
Thina Nkosi silane sibona ngamehlo ethu siyamangala Nkulunkulu ukuthi ungenza umsebenzi onjengalowo ukuthi abantu kade beshawa umphakathi betshontsha beye emajele kodwa ngomusa kaNkulunkulu bakwazi ukusizakala.
Lord, as we were listening to the testimonies, it is an amazement that we stand and look at what you have done, that you have saved people that were beaten by communities, people that ended up in jail.
Uyakhombisa Nkosi Jesu ukuthi umkhulu wena usasebenza namanje uNkulunkulu wethu.
Lord, it shows us that you are great and that you still work today.
Siyayibona Nkosi imvuselelo Nkosile la kwasiza abantu ukuthi uyasebenza ngisho emagumbeni amane omhlaba.
Lord, we see how you work even here at crosses abound to through revival.
Nasemagumbe namane emazweni aphesheya siyabathola abanye inkosi abasizakalayo ngale ivangeli lenkosi yethu Jesu Kristu.
And we see, Lord, in even other places across the earth that you, through your Son, Lord Jesus, are helping other people.
Amen.
Amen.